MKMB one time.
It's all about, 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 it's all about.
Sitaki
kuamini kauli, niacha nibaki mwenyewe. Ahadi zote ulizonipa, tutapata mapacha sana kwa mwenyewe. Sitaki kuamini, mimi nakataa vile ulivyonikataa kama sio wewe. Mahali yote nilishalipa na ukanipasi fahamu mengi. Why umenifanya niwe hivi? Why umenifanya niwe chizi? Umenipa mawenga, umenifanya niwe crazy wewe. Why umenifanya niwe hivi? Why umenifanya niwe chizi? Mgonjwa niko hoi, kumbe dokta uko busy wewe.
Napaki nauliza, nauliza why, nauliza, nauliza why, nauliza, nauliza why, yeah.
Sitaki kuamini kama ulikuwa ufiki kilele, au labda likosa sifa ndo kaenda kukamatika na uvibente. Sina gao mimi kwenye pesa na upendo nilokupa, leo unaniita friend. Kanitunga jina jipya, istofute picha kisa tuku trendi. Why umenifanya niwe hivi? Why umenifanya niwe cheesy? Umenipa mawenga, umenifanya niwe crazy wewe. Why umenifanya niwe hivi? Why umenifanya niwe cheesy? Mgonjwa niko hoi, kumbe dokta uko busy wewe.
Napaki nauliza, nauliza why, nauliza, nauliza why, nauliza, nauliza why, yeah, yeah. Napaki nauliza, nauliza why, nauliza, nauliza why, nauliza, nauliza why, yeah, yeah. It's all about, 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 it's all about.